na kufanya wewe liye najiuliza ako wapi huyu Mungu wamuita kila siku huyu Mungu ninajua nasikia huyu Mungu anakupenda wewe sana
ila bado mbingu husikia tena bado mbingu itajibu ila bado mbingu huelewa tena bado mbingu itajibu
basi wacha sasa iwe vile Mungu anataka iwe
Kuna wakati Mungu hunyamaza kimya unaita ni kama usikiki unabisha wala ufunguliwi unauliza maswali wala hujibiwi ila bado Mungu husikia tena bado Mungu hujibu ila bado
Sarenda tulia Mungu yuko nawe
tena karibu sana nawe
Acha vita upiganiwe Acha mizigo ubebewe
Siku yako itafika
Basi wacha iwe
Basi wacha sasa iwe